yango ba mabalo bando bale ya pressé pressé pona ko mata grade na musala esila.
Can't let go, caught between the highs and lows.